Nanchela zino mongo lezo Nanchela zino mongo
I'm gonna go get my seat. When no busoma kudlin day boni le no mnoma komshopa ngatshen safuni lwane zase. Ufisa ngathi ungaqhumisa amasondo mnumzana le moto eblue ehlezi ndisa ngayo ngazoyikhoka ngani ubuyixhayekele nje nobubi ngengcono ngife mna kunokuthi ngihuphe ngiyababi yokukhuphe kanjani nomlobo engathi inxele ubhizi lokho ethi thathalele uthi wathathale ndeni waphile kodwa uhlale endlini evalwa ngesikabha zetekisi ngadini umsebenzi waleyo ngoba unamoto lokuthi ulana nala mateki angathi ayi e bade yithandi lifti hlala phambili ey'moto ezabakathi yayithandi limoto engamuthweni wathathalele ye sangiyanyisi lento emnyama lolucwenzela umnyama yaleli ibhando kuthiyidringini bese kucula kuqhaqhazela isizwe ngathi kushayiswa imoto waqeda wakhipha isingitrake ebanda kanjani engathi impandla yamte ebhosha he ngisho lo waqamba mangethi uphukile kiwe ethekwini yebo mashini akekho umuntu ophoqa ukuthi angacula ngasho nje ukuthi uculelane indlondla emnyama lapho ekhona besezuba umnyama athi stout isithela kujele hhayi kodwa kulikhulu emculweni amagidango masibomozala orhagela ukuphefoma ngo-2017 ekhaya washo ejimistini bephefomela isteki sikajele ma umculi kumele uhlelile awubheka usayona ocizile bahlonipha kamnandi kanjani kamnandi kanjani ye kamnandi kanjani thina siyahlonipha siyabhonyana sidlala ingoma eshu sela macalo bawo nomunye wakhipha ingoma ebandayo ethi eyavele yafa ingoma into engangikhipha uyicuka yeyafata ileto neyiqhome ngathi yithendele e-1400 bese kwenza ubuso obucwebezela angathi isiporo nokhala ngathi aninamathambo ngidima inkuzi kwela kithi ababanawo nongakuvumi lokhu yoza kuvumo ngisho ngenkani ongakufuni lokho ngayeyiphoseweni ngigcoba ngamabomu ngona uma ngesabi nutha ngimnyazethemba konke ngikusho kuthiwa ngaphakathi emhlizweni engilidela kufa mina emculweni ngithi bhala amabhala nuvala abantu abanengqondo njengebhola angisengishile hhayi bafana bakithi inkulu kakhulu ingoma kulo nyaka uziwahlakancane ulethu umfowamkhulu phase lamini kanye no-JB umfowamkhulu ngikostati utelezi phase gubaba usitati umfowabheki phase kanye uqamqakile umfowadlamini ngakithi ebabanayo nobhilidi uvo phase empumalanga kanye nothozani uma-1000 phase empumalanga umaceceka umfowadube kanye nomthambisi umfowashange phase olunje emahlabathini umsizi mncubo usezi-28 kanye nokhosethu ukwazane phansi emabhuqweni udubule ukwamba ubomi wamthembiwele kansini kanye nolokoko umtamchuni phansi entanyeni olasemabhuqweni kanye nokwabo ufanele ukwamchuni kahlancane umvuka umphindu lakho ufamdala osenkaza phansi kwathwei niyazwekhona salela ukwankosi emnambini impisa engenamngani phathele esethokoza umthoya esingcini ebhesini ngimbona ehlekancane unhlahla umashiyane umfowadla miniphansi emsingi emachunini emyudeni esigodini sasoshikishini umceba ugezele ubani umfowadla azawukhona phansi emsingi abamazeyo bathi usomntwana esigodini sasenkomo umqamba umfowaco ongcokhona phansi kwelasemsingi eyisululwini isigoli udrobhu umfowalamuza uhlanani umfowacaba usowa umfowantombela undoni umfowamkhulu usikhulu umfowamkhize phansi kwelasemagidini kanye nomabuza nojita phansi kwambela wathi dlamulenze phansi kwelakithi ebabanayo uceba umfowasikhosane phansi kwelasequdeni kanye nobanikinika umfowasithole phansi kwelasequdeni emoto ugologo umabhiza kanye nomqamelo phansi kwelasebhekvini usiphelele umfowadlamini phansi kwelasemathimatona umshefane umfowambeje phansi esayela umlobo umfowambeje phansi kwelasedatoni kahlekancane umboni ingubane emsinga kwalapho uqala lomdlolo edanaus usize ndamuleze masanga namyama kanye nommeli umfowamcuni phansi kwelasemabhuqweni ummeli umfowasithole phansi emona umfowakwasigoba umsize umfowadele phansi emzinkulu uthabise umfowamanqeleleni egqumu umahlalelo nedatha kanye nosize umfowadlo ngaphansi emagidini ngoba ngesisoka ngilancane epakini ejibi ngiyelele emavozeni ngihlaba nebhuni umandla umfowahlongane phansi kwelasebhedini ulokho elunguza kancane umajimisi ehle kancane ebheka phansi ye majimisi into angayenza ngithengela isitele ehla phansi ushone phansi ungithengela isitele ubuya wami isitele ye ngifuseke majimisi ye ngingamahlalela uthini ukuyikhumbuza ibhoma mahle kancane usimisele umfana webhoma ye usinekani uzalwa ibhoma kuma-backings ngikuphusha ngonsika ufabila phansi kwelasenkangeni kanye nomqathi ufowaduma kude emachulwini phansi emadulaneni uproducer kuseyena futhi umqathi ufowaduma kude eyingibambele le ndoda. Keyboard, push out what JJ from the tune, a part of the happy. We got to push out what JJ from the tune, a part of the happy. We got to push out what JJ from the tune, a part of the happy.